Zedi, kusefugila angati chigumula janowa kwandi olosaba mene ine ndi kumila kwandi dumbisa ma enjoy bana ndi kumbira ye yeah, you do ali mwaine ali dumwa yowe ali sodumwa uyo iye samasita chikondi chake cheni cheni siji masita anagonjesa imfa mboni ndi Danieli anabwelesa kuwala mboni ndi Bartumeo chinga mulake chani kumenyera nkondo iweyo. We just in the bow down, kumubempa, ama segula, magomo wa dani anatega.
Ninga kare ni yere mchikwa jaifa, sindiza oba.